How my yeah. 만추채나 송가 yeah.
그마 길이 니 뉴엘의 살루니 징게 쿠리파 마이셰 루니 예시로 쿠부니 드라나에 피카 타우피치아 우옹고 와카트 우추무 나 티샤 나 바체제아 우봉고 나 니타 무니 와 피카 사이디 니 무에마 이라 무응구 니 무에마 사이디 우키파타 나 요세마 다이마 메모 타파이디 upendo mwingi uje watu wakiona umekufa ukupa maua wakati unajua uweze kuyanusa dundo wenye akili MC wa tungo mahiri tarefusha mistari la sio kiungo cha mwili na badili na hao mafumbo vitenda wili methali pia na semi kwa mundo wa Kiswahili hata nikiwa kipofu tandika kila kitu marapo wa bovu ndoa wanasikika kila siku rap ni mwana sitojuta kuwa mzazi kufa si kazi la kazi kufufuka juu ya kizazi
miza ndonga kuta flow vipi MC bele songa Kimbishi be the MC. Umiza ndonga, puta flow VPMC. Bele songa, ne Kimbishi yeah. Be the MC.
1, 2, yo. Ray Techno, Hama. Yeah, Wajua na hoji na bro ngapi Wakini wasifi Mina chojua na bro safi Kung fu rap sarakasi Sauti kalamu na karatasi Zifahamu kandarasi Sino baya mina fairness plan Na spit somo kila haya kama KRS-One Sifichi kitu mina bear since man Naitaji air fresh, kampan, share case gun Nasikia, weni bitch unayetamba kupozi Snitchi masichi na kublitch kanywele za Amber Rose Nachokiona ni ukizani, so pizani Kweri kila kona mnyama ulinona vunja mizani Nipeni msosi kwenye bonge la bakuli Nishipe nifanyo jenzi joni pombe mafuguli Siishi kwa mashaka kama ngombe wa shuhuri Bora uombe ukibo na shia msonge wa tenuri
Miza ndonga, puta flow VPMC Bele songa, Nicki Mbishi be the MC Miza ndonga, puta flow VPMC Bele songa, Nicki Mbishi be the MC
Kiwa bom bron
Yeah, ma super MC Tunashuka namna hii Nasoweka puka, unaikuja pupa kama fali Basi stuka B, si unakuru puka na fasi Utanyuko, utakufa, watakupa R.I.P Eti mibala, domitai na vyosema Ntabaki shuja, kavile star kwenye cinema Na wapigisha kwata masaka wa shalegea Nimetanda kila chaka, unasaka pa kutokea We rap and get paid, mana cash ndo sana Yu ya mdundo Big Ray, Mr. Tech Mohama Na V-Round kama City Bus Nimezaliwa town, so kila time ni down kwenye metikas Kimbia mimi ni njia ya jihanam Zingatia usije jutia kunifahamu Wasionijua na nisikia wapi salam Simba mwenye njaa kasha vamia Dar es Salaam
We'll be right back.